CKmusicPromos.com.
Yes, shachiva no kubeva, nomba we mupige ziko ifuni koziva. Chalema pa kumfuati valungu watu shachiva kukokoko kuine wa mukutusha. R.I.P. to you father ungu. Mwashe chalo chirelira uwe. Uwe. Dualishi benfwa mchalo ekuyava. Nomba mwe wangu valungu. Valungu. Nomba mwaya wangu walu. I think plan B obe kule voshidile. Jachi jenso fuliba pobushi kuifuile. Ubu atobu waya bule nwena. Nani wala punda jirie chinchinya. Nangu fiati ujio watu supatu 2026 kuliba mbi mwali opu. Yata iye. Efyo mwaye fifine. Fifine. Efyo mwatushe fifine. Natifine tinono wakututula. Mwe maletendi mule ya mano kuisa tuka. R.I.P. to you father ungu. Mwashe chalo chirelira uwe. Uwe. Dualishi benfwa mchalo ekuyava. Nomba mwe wangu walungu. Walungu. Nomba mwe wangu walungu. We waso ntelwe paikoti na sata. Danielo webo kanchine aniwasha. Uwalabu she botini. Shala tule lila anyway ninshita mulale muchibote no mupati wenu lesa upokelele. R.I.P. to you father ungu. Mwashe chalo chirelira uwe. Uwe. Dualishi benfwa mchalo ekuyava. Nomba mwe wangu walungu. Walungu. Nomba mwe wangu walungu.
R.I.P. to you, sir. Mr. Itika Chakwalungu. Maribomba tata. Ureshala tule sonda. Tapo jombo. Everybody, everybody. Pa mafu. Tami mona jonsa mdo ami. Mafu. Shamfu muda mzu.
Not yet. On the leading ladies. CKmusicPromos.com.